Leswa tshamela ku holova la kai a swinene swingengeli la mundi leswa tshamela ku holova na va makwa swinene swingengeli la mundi leswa tshamela ku holova na lowasa a tombo ingengeli la mundi ela xikwembu xingeni la kungana nyimpi mfowethu ela tintuma tingeni la kungana nyimpi mfowethu vele hasavangeni la kungana nyimpi mfowethu
Swinan kokemwana mama ne swinan kokemwana papa.